aan ku bilownay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa wali ka socda gurmadka loo fidinayo boqolaalka kun ee ay daadadkii dhowaan halkaasi ku dhiftay ay barakiciyaan si ay uga soo fogtaan dhibaatadii halkaasi ku gaartay. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amazon, Ambassador Francisco Madeira, ayaa siftidii shalay booqday magaalada Baladweyne halkaas oo uu ka sheegay in midowga Afrika ay gargaar isugu jira dawo iyo agabyo kale oo aan cunto ahayn ay geyn doonaan. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Ambassador Madeira ayaa sheegay in Amazon ay goor u geyn doonaan magaalada Baladweyne gargaar degdega oo ku kacaya $780,000 oo dollarka Maraykanka ah. Waxa uu sheegay in gargaarkaasi uu isugu jiro dawo iyo agabyo kale oo aasaasi ah oo muhiim u ah dadka ay daadadku barakiciyeen. Magaalada Baladweyne ee maamulka Hirshabeelle waxaa gebi ahaan maansheeyey daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah iyo webiga oo karkaarada jabsaday. Daadadka ayaa burburiyey guryo, waxay qaadeen dalagii beeraha, wadooyinkii magaalada ayay burburiyeen, waxayna barakiciyeen boqolaal kun oo qof. Intii uu joogay Baladweyne, Ambassador Madeira waxa uu shacabka magaalada u gudbiyey fariin uu ka siday madaxa guddiga midowga Afrika, Musa Faki, isagoo yiri:
The chairperson of the African Union Commission, who instructed me to tell the vice president and the
population. Guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ayaa isoo amray inaan u sheego shacabka reer Baladweyne in midowga Afrika ay garab taagan yihiin reer Baladweyne iyo guud ahaan dadka gobolka, gaar ahaan xilligan adag oo ay soo mareen daadad aaseeyey. Waxaan fursad u helay inaan magaalada soo dhex maro. Waxaan indhahay ku soo arkay baaxadda burburka ay daadadku geysteen inta uu la'eg yahay.
I went all around and I saw the devastation that the floods have caused.
Socodka uu magaalada ku soo maray kadib ayuu Ambassador Madeira waxa uu kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, Cali Xuseen Guudlaawe, guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada milatariga Soomaaliya, iyagoo ka wada hadlay baahida gargaarka bani-aadnimo ee ka jirta gobolka iyo sidii wax looga qaban lahaa ammaanka. Mar uu arrinta ammaanka ka hadlayna, waxa uu yiri Madeira:
I promised the vice president that
waxaan u ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Guudlaawe in ciidamada AMISOM, madaxa booliiska iyo taliye ku-xigeenka milatariga AMISOM ay diyaar u yihiin inay sii wadaan wada shaqaynta dhinaca amniga ah ee ay la leeyihiin ciidamada ammaanka ee Hirshabeelle si dadka gobolka loo difaaco oo ay noogu suurto gasho inaan furno marinada muhiimka ah ee isku xira Baladweyne, Fiidow, Jowhar ilaa Muqdisho.
And do the best we can to open the main supply routes towards Fido, Joha, until Mogadishu.
Waxaa isna kulankaasi ka dib hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo faahfaahiyay qorshe uu sheegay inay ka wada hadleen AMISOM oo socda oo dib loogu furayo wadooyinka isku xira magaalooyinka Hirshabeelle, iyadoo la qaadayo weerar ballaaran oo lagu xuraynayo goobaha go'doonsan iyo jidadka muhiimka ah ee u go'an maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waxaan ka hadalnayna dhowr qodob ayay ahaayeen. Qodobka koowaad oo ahay xaaladda emergency-ga ay ku jireen dadka magaalada Baladweyne amba guud ahaan degmooyinka ay saameeyeen sida Fuula Burte, Jalalaq, Mahaday, Jowhar ilaa Balcad ay dhibaatadu gaartay. Waa ka mahadcelinaynaa gacanta aad ka geysateen. Annaguna diyaar waxaan u nahay ummaddaasi lagu samata jecelahay inaan hor kacanno howl kasta ee la qabanayo haddii inay raalli ka noqdo. Mudane Ambassadore, soo dhowaa waan ku leenahay oo ku faraxsan lahay waqti aad noo timidna waqti ku habboonay aheeday. Waxaa loo baahan yahay haddii emergency-ga laga baxana wax badan laga qabto dalkan, gaar ahaan magaalada Baladweyne fataadu ku soo noqdeen in wax lagala qabtaan rabnaa sidii xal waara loogu heli lahay. Waxa kaloon aad u soo dhaweynaynaa arrinta ah in la isu furo degmooyinka Hirshabeelle guud ahaan ee cadowga wadooyinka uu joogo in la isu wada furan. Aadan u soo dhaweynaynaa annaguna diyaar waxaan u nahay hawshaas inaan hor kacno annagoo maamulkiya ciidamada iyo bulshada intooda way abaabulan yihiin, diyaarna waxay u yihiin intaan kale guurka la gaarin in maaragtay wadooyinkaas la isu wada furo.
Guurkii horeysay Ambassador Madeira waxa uu warbixinno ammaanka la xiriiray ka dhigistay taliyaha ciidamada AMISOM ee gobolka Maxamed Ibraahim Muuse iyo Corneil Cabdiraxmaan Riyaale Xareed, iyagoo si gaara uga warbixiyey guruf dagaal oo ay doonayaan AMISOM iyo Hirshabeelle inay ku furaan jeedka isku xira Hiiraan iyo Shabeelle Fadhexe iyo wadooyinka kale ee ku sii xira gobollada kale.
Mahadsanid Colaad. Warbixintaasna Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo diyaariyey.